top queen jack
city boy beat this beat
singenge nyinubibona kumufuhira ni hame sineze kumurekura
Guaraza,
Kareba, Akavogutugambo, Akisita, Akilia, Mukunzi wanjye, Mungirie, Agenze gache, Simbikunda, Oya Simbikunda, Nagerageje, Uzana ibyo kunca inyuma ngo bimugwe neza.
Yeah, for B.